Joshua 11 verse 1. Kwathi labo Jabini inkosi yaseHasori ekuzwa lokho wathumela kuJobabi inkosi yaseMadoni nakuye inkosi yaseShimroni nakuye inkosi yaseAkishafu. Verse 2. Nakuwa amakhosi angasenyakatho ezintabeni nase-Araba ngaseningizimu kwaseKinereti nasemathafeni nasezintabeni zaseDori ngasentshonalanga. Verse 3. Nakuwa amaKhanani ngasempumalanga nangasentshonalanga nakuwa ama-Amori namaHeti namaPherizi namaJebusi ezintabeni namaHivi ngaphansi kweHimoni ezweni laseMispa. Verse 4.
Aphuma wona na wonke amabandla awo enawo abantu abaningi bengangesihlabathi esogwini lolwandle ngobuningi namahashi nezinqola eziningi kakhulu.
Verse 5. Onke lawo makhosi ahlangana ezamisa ndawonye ngasemanzini aseMedrome ukuba alwe no-Israyeli. Verse 6. UJehova wathi kuJoshua, ungesabi ngenqaba ngokuba kusasa ngalesi sikhathi ngizakubanikela bonke bebuleyo ngaphambi kwa-Israyeli. Wena uyakunquma amahashi abo emisipha uzishise izinqola zabo ngomlilo. Verse 7. Wayesefika uJoshua nabo bonke abantu bempi benaye babazuma ngasemanzini aseMerome babadumela. Verse 8. UJehova wabanika esandleni sakwa-Israyeli babanqoba bagxosha kwaze kwaba seSidoni elikhulu naseMisirefotiya mayimi nasesigodini saseMispa ngasempumalanga bababulala abaze bamshiyela noyedwa owasalayo. Verse 9. UJoshua wenza kubo njengokumyala kaJehova, wanquma amahashi abo emsipha wazishisa izinqola zabo ngomlilo. Verse 10. UJoshua wabuya ngaleso sikhathi wathatha iHasoni wabulala inkosi yalo ngenkemba ngokuba iHasori laliyinhloko yawo wonke le mibuso kuqala. Verse 11. Bachitha bonke ababekulo ngosiko lenkemba babaqothula akusalanga noyedwa ophefumulayo walishisa iHasori ngomlilo. Verse 12. Yonke imizi lawo makhosi na wonke amakhosi ayo uJoshua wakuthatha wakuchitha ngosiko lenkemba wakuqothula njengokuyala kaMose inceku kaJehova. Verse 13. Kepha imizi eyayima emagqumeni ayo u-Israyeli akashisanga namunye kuyo ngaphandle kweHasori kuphela, lowo uJoshua wawushisa. Verse 14. Impango yonke le mizi nezinkomo abantwana bakwa-Israyeli baziphangela kona, kepha bachitha bonke abantu ngosiko lenkemba baze babaqeda bashiyanga noyedwa ophefumulayo. Verse 15.
Njengalokho uJehova ebemyale uMose inceku yakhe, kanjalo uMose wamyala uJoshua, noJoshua wenze njalo, akayekanga yinto neyodwa kukho konke uJehova amyala ngakho uMose.
Verse 16. UJoshua wathatha-ke lonke lolozwe ezintaba neningizimu yonke nalo lonke izwe laseGosheni namathafa ne-Araba nezintaba zakwa-Israyeli namathafa akhe. Verse 17. Kusukela entabeni yaseHalaki kwenyukela eSeyiri, yebo, naseBharigadi esigodini saseLibanoni ngaphansi kwentaba yaseHemoni, onke amakhosi abo wawathatha wawagenca wawabulala. Verse 18. UJoshua walwa isikhathi eside na wonke lawo makhosi. Verse 19. Akwabakho muzi owenza ukuthula nabantwana ba-Israyeli ngaphandle kwamaHivi akhileyo eGibiyoni, bayinqoba yonke ngokulwa. Verse 20.
Ngoba kwavela kuJehova ukwenza lukhulu izinhliziyo zabo ukuba bahlangabezane no-Israyeli ngokulwa, ukuze baqothule angabawukeli kepha abachithe njengalokho uJehova ebemyalile uMose.
Verse 21. UJoshua wafika leso sikhathi wanquma ama-Anaki ezintabeni eHebroni naseDebiri nase-Anabi nasezintabeni zakwaJuda nasezintabeni zakwa-Israyeli, uJoshua waqothula kanye nemizi yawo. Verse 22. Akusalanga noyedwa kuwo ama-Anaki ezweni labantwana baka-Israyeli, asala eGaza kuphela naseGadi nase-Ashidodi. Verse 23. Wathatha-ke uJoshua izwe lonke njengakho konke uJehova bekukhulumile kuMose. UJoshua walinika u-Israyeli ibe yifa lakhe ngokwezabelo zabo nezizwe zabo, izwe lase liphumula ekulweni.